Hey baby, I'll tell you this. This is for me and you. You know I love you, right? So you have to focus on our vision. Please, don't listen to them.
Oh baby, ukinigusa nyanga nyanga mwenzako usijiwezi. Una papasa juu yako na hisi ya kula amani sikuona nyumbani moyo unagewa tafarani kwichi kwichi chumbani aziishi kichwani hasa pale ukiwa mbali na mimi chochea kuni kwa kishindo jiko lako ni mimi unipe joto joto bezi kwenye baridi kangangana nawe nitabaki nawe sitokuacha mpweke
your body.